Echizude nti bwobera kumpi nange omutima gumbera wamu ememete benkera naye ate bwovaawo nga byonna bisajjuka mpangulukuka mbanga aguddemu ekirwadde byenkola nebigana
mukwano nkusobya okimanye bambi nti bwesiga nnyo nkwagala nnyo era nkulowoozako ebirungi ebyonkolera mu nsendo mbisiima asiimira ddala nze siina kyenjula
wembereka nzeka mbeera ndowooza lowooza omutima ne gunnuma mulimba ndowooza ku gwe mukwano kimanye nti omutima gwange nagukwasa sirina mulala nkolera okujja ku gwe weka mukwano Chicañón.